ZWAP.com.
Ngizizwa noma ngthule, ngizizwa noma ngihamba mina, isuka ngithule, yeah, ibudale nzame kuyeka manje, uyathela mhlaba yofika mina. Ngizizwa noma ngthule nje, ngizizwa noma ngihamba mfana, isuka ngithule, yeah, ibudale nzame. Where tell us now? Warm is in the no man to live. This is
the
no man to live. I saw a little bit. I saw a little bit. I saw a little bit.
ZWAP.com.